Igitabo cya Rusi igice cya gatatu.
Rusi ajya ku mbuga ya Bowazi amusaba kumuhungura. Naomi nyirabukwe abwira Rusi ati, mukobwa wanjye, sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza? Ntihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe? Dore iri joro aragosoreza sayiri ku mbuga bahuriraho. Nuko wiyuhagire, wihezure, wambare, umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa. Kandi naryama witegereza aharyamye, umwegere, worosore ibirenge bye, uryame, hanyuma arakubwira icyo uri bukore. Aramusubiza ati, ibyo umbwiye byose ndabikora. Amanuka ajya ku mbuga, abigenza uko nyirabukwe yamutegetse. Bowazi amaze kurya no kunywa, umutima we unezerewe, ajya kuryama iruhande rw'ikirundo cy'imyaka. Undi aza yomboka, yorosora ibirenge bye, araryama. Mu gicuku uwo mugabo arashiguka, areguka abona umugore uryamye ku birenge bye. Aramubaza, turinde? Aramusubiza ati, ndi umuja wawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe, kuko uri umucunguzi wacu. Aramusubiza ati, uhiriwe ku Uwiteka, mukobwa wanjye. Ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utashatse abasore, naho baba bakene cyangwa abatunzi. None mukobwa wanjye, witinya, ndakugirira ibyo uvuze byose, kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye. Ni ukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hariho undi undusha kuba umucunguzi wa bugufi. Rarahanira ijoro, kandi mu gitondo nagukorera ibikwiriye umucunguzi, bizaba byiza azabigukorere. Ariko niyanga kubigukorera, ndahiye Uwiteka uhoraho yuko ubwanjye nzagukorera ibikwiriye umucunguzi. Ryama buke. Aryama ku birenge bye, ageza mu rubungabungo, abyuka hataragera igihe umuntu abasha kwitegereza undi, kuko yagiraga ngo bye kumenyekana yuko uwo mugore yaje ku mbuga. Aramubwira ati, zana umwenda witeye uwufate. Arawufata, amugereraho inshuro esheshatu za sayiri, arazimukorera, ajya mu mudugudu. Ageze aho nyirabukwe ari, aramubaza ati, mbega ni wowe mukobwa wanjye? Rusi amubwira ibyo uwo mugabo yamugiriye byose. Ati, izi inshuro za sayiri uko ari esheshatu ni wowe wazimpaye, kuko yambwiye ati, ntiwasubira kuri nyokobukwe ari ntacyo ufite. Naomi aramubwira ati, mukobwa wanjye, iyicarire ugeze aho uri bumenyere amaherezo yabyo, kuko uwo mugabo atari buruhuke atararangiza ibyo.